eventi waliwo abantu wenjagalo manye lelo mukwano
babira na fe na yete tubategeranga
basachimu ena bakola chimu munsi yonna yonna
akiriza bayibuli obutayongera ku kirala kyonna kyonna basaba ku sabiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abasebenifide bakiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badipenti basaba ku sabiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abasebenifide bakiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badipenti
akiriza n'obatizibwa alina okuka
era se mubabatiza mu maaso amagi bakolera ddala nga yesu bwe yakikola yokaana omubatiza ye yanyika yesu mu kubatizibwa basaba ku sabiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abasebenifide bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badiventi abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abasebenifide bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badipenti basaba ku sabiiti ekyo ne kibayisa abayudaaya basaba ku lwa musanvu ekyo ne kibayisa abasebenifide bakkiriza bayibuli ekyo ne kibayisa abakwasi b'amateeka balinda yesu waabwe ne kibayisa badipenti okusembera sebo betowaza banaaba n'ebigere abadipenti balina n'ensiisira oba kampumitigi genda mu bayibuli yo ojja kubiraba byonna saba ku sabiiti ekyo ne kituyisa abayudaaya tusaba ku lwa musanvu ekyo ne kituyisa abasebenifide tukkiriza bayibuli ekyo ne kituyisa abakwasi b'amateeka tulinda yesu waffe ne kituyisa badipenti